DJShowstead.com.
Baby, yeah, yeah.
MJ,
baby, boo, boo. Baby, yeah, yeah. Nifuna tisi vane na futi ticheze kona futi. Baby, we niwe na sala. Tisi vane na futi ticheze kona futi. Baby, we niwe na sala. You blow my mind. Kukampena ine akodi sumaona natulo sintuona mumutima muli malilo why January February to December ndiwe ni mangala ni maembekeza kulipe wina ndiwe ni machetekera nifuna tisivane baby tisivane na futi ticheze kona futi baby we ndiwe na sala. Chezeko na futi, baby, when you in a sala. You blow my mind. Umwetu lila. That's why ningo limbikila. Kale zasi niza kulekelela. Ndabache nifuna pariwe niku kota nawe. Kota nawe bebe. Kulipe wina niwe ni machetekira. Nifuna tisivane baby. Nifuna tisivane na futi. Ticheseko na futi. Baby we niwe na sala. You blow my mind.